bayi na bajita mwea wakulendeke kano tusanga wawo Vakufeva nkoba zambo kuluta kulera chizibu kufuna jolia Koteka vizibu ebienja uroi bitulumba gana nubula kayamba Songo mwana wawo mwene wakulecheja kuna kaba bita Nebano bazinkuru busewe wakaba yako wata inaba musa Nange wentunulira bangi nefuno mutima kwenye mirobo ebyo Gwenza taina chenteke sendi chiriju na bana benza dabangi Nekora na batu pikanga nti musale chivinyo no kubanga bafwa Abange mbade wapeti kamba kube wajaje amba visa mwejo Nsasira na bansi sinka nanga ningo mularu atayogera vya buntu Bandange ndagalwa bana zemundeke na burwa wengu mite Abana bangomya Mogerenga bogero bulungi botolaba Bana bange njagala matuse Watenga mbaraba muli myaka mingi Ekisooka mbasaba musonyiwa olw'entegeka embi enyeza nsiba mu bwavu Songa nandibadde ne ssente n'ekibi amakuba agazitwala mangi Ng'ankoleredde bannyammwe buli amala okufuna asiba mu bigenda Ate amabujje n'alekawo olw'okubulwayamba n'ennoonya omujja Noyo lukuzara mwababili na manyuka na vuruanyo ilira mwabu Eyo no yengeri jemwa yara na yesi wako vana limasa nyumanyi Na abangambo lukuveru wabana ze kangume kubate chivaru wa mwife Gweba mekaba singa nebya wena wongerera na yate na vayu kukumbu Obamu chifoje mali bamba bana ana joni na kucheba zansa nyuke Sita mutande kerere ne muteka mutima byenze mbagambe kiri nsanyusa Munsine bwale kazi famu ngumwana wa magezi tafunye chichamu kuba Yani kwa sepulani ne itimuka Omwami anonya mu bitungwa Jembu densa roji nejito na jenino kuchiba wa mwavu wange Bana wange njagaramba welele kubachi jovu gaka jenga bimuru watu Mwayambiso mukisa mweso merenga dimuramu mumaso tomanyari itirira Kasita murababa na mwe ya bataso miense ino weba goyo wembu Wakiri njakwe sibe kutianga dimuramu temutia dimunye fumwecho Kisingare mwetu kumbulo resuti obusuti jenina mnyumba Yeno bukate wangani halinzi janja basengate musome burungi Munyikiro kusoma bana bange anale mwekara mutanda janiranga Ekirala kyemba kutira mu abaseka muve kujokubola n'ekyo kibi Waliwo ebibasi matuka nga muli mu mboze bitawo manyini Gundi si mwana wa maama n'ekiva mu kyolu si mujja mu bikonge Oba birede babanyamwe be basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinnuma agenda n'akabuuza nti ye nga tonyirira kwenna otunula bulwadde obeeka bakuba ne bw'aba nnyina ali awaka atakajuza nako kayina kukiggumiza nti nno bankuba gidambuulira amazima oba olya n'emmere obuviiri bukusenyusi kiki ekikuluma nako otekamulwiza nti we bajjula emmere nze maama n'atuma emugga oludda n'anvuma bw'ava akubya emmere ng'olwata abakangoye kamaama n'akasumbuwa ate nga kakooye esweta yooje n'aggulira kiito gyambala empewo ekufuuyira okwekuzimba amatama koko baagiwa nayitemu abaasiiba munze nnene tekyantuuka atesa ebika Mama wachi chanjo kera keyo ni daddy Ya kukuli rake chiboto nime Nekalio kakete nte kulevita sana Kuruku waka pili rake chiche waka zambi Nekakuli miana kakuli mawagata sana Chorabi mwana wangu mkazi takute Na yeguli chana sime ngukuna agenda Na babi narikawe nesari jila wanga masiko fukumura Katubyoka wango woli rama zika katayo veke tise Urunakone katandikira oruta wakane keunika wabwe Kare ndoza sabanya mweze zinzo kubareto kubora na mozite Murondenga mwevi na waka sanga mwakara nuruganda nunyuma rugate Toma nyane kwa gairira yari kuwa mkono nosomo kachikonya Norwecho uli kwembara gangati waruganda na mwemu muanga naria Echo kubanga mwaura banya mwesi ensobye mukubye fungu gumuchenyi Echo mukivuna nanga nze nawo wekitalo simanyi bwakya Ateba zate banange bwetufanana nani nawo kyemba kutira ngende Fengo kusomesa nga abantu okusinga luliza banoleka magunju Zekati chensaba mukama nga tusize kiseera mwana mpitira kyuse Kubanga bwende kabange nga tebekyu nampa walijja abayambe Yo, boy, yo.